zizuulidwa nti bannayuganda batandise okulagaya mu nkozesa y'obupiira bukalimpita wa era endwadde nga mukenenya mu bitundu bingi ezizzeemu okulinnya ekandago. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti ekiruubirirwa ky'olutalo olw'okulwanyisa mukenenya mu myaka ena egisigaddeyo okutuuka mu mwaka 2023 kyandifa togeesinga enkola ezitangira okukwatibwa mukenenya tezigobererwa. Bino byanjuddwa abakugu minisitule y'ebyobulamu ng'eggwanga lyeteekerateekera okwegatta ku nsi yonna okuzza olunaku olw'okozesa obupiira olukwatibwa buli nga 13 omwezi ogwokubiri olunaku olukulembera olw'abaagalana olwanga 14. Kamisona mu minisitule y'ebyobulamu avunaanyizibwa ku kutangira endwadde ez'obukaba Dr. Boniface Epoku agambye nti bakizudde ng'abantu ensonga eno baagitwalira nnyo mu kulwanyisa mukenenya yekka ate ng'obupiira buyambako n'okutangira embuto eziteetegekeddwa.
For to come together and put our initiatives together to make sure that HIV is no more in this country. So over the years, when you look at the combined prevention aspects that we have as a country, you still realize condoms still continue to play a very key part.
Haruna Semwemba akulira ebyemirimu mu kitongole kya AHF Uganda Cares asinzidde mu lukungaana olwo n'agamba nti ku lunaku nga luno obwongera okusomesa abavubuka ku bubaka n'okuba obubaka obutangira akawuka aka mukenenya. Francis Egawu omukungu okuva mu kitongole kya mawanga magatte ekivunaanyizibwa ku muwendo gw'abantu ekya United Nations Population Fund agambye nti wakyaliwo okusomozebwa okw'abantu abatwala ensonga y'obupiira buno ng'ekyobulabe.